boy Venti said. Hey, yo, Prince.
Your beat music.
Nam Sipu Baba. Bwana, nalipolia ukanisikia, ukaniponya, ukanitoa kwenye shimo la mauti. Weeping men do up for a night, but the joy comes in the morning. By your favor you made me strong, Jehovah. You've turned my morning into dancing, kanivua magunia, kanivika mavazi ya furaha. Weeping men do up for a night, but the joy comes in the morning. By your favor you made me strong, you grant me joy, Jehovah.
Praise the Lord from beginning to the end. He's the one and almighty in the air, yeah.
Kamilika kiganjani mwako ziliandikwa zote, siku ziliamriwa kabla nazo naziwe. Mungu, fikira zako dhamani kwangu, na jinsi ilivyo ni kubwa jumla yake. Kama ninge hesabu ni nyingi mno, kama ninge hesabu hazina.
To the end, He's the one and almighty, yeah, yeah. Praise the Lord from beginning to the end.